Baby, come close, sweet, you're mukire. Ese wabuzuko wanzonze mami. Nukuri singiriho. Hoya nje sinibuka. Ukona bagao narakumenya. Tariki yari nyingi imitima yahuraga, yeah. Hoya hoya ntacyakunwara shishaka no kubitekereza kubana kubura. Baby you're my life, wewe baraka yangu.
Ibyiza byose nabibone.
Kuguhica ushaka.